Tempo has reached critical level.
Tell me about baby, I done in your drinking. But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion. A religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch and made them go.
Turatangiye nuko kuko tuza dukomeza twebwe nkuko bisanzwe ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri ko bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ko bari mu gihugu cy'u Rwanda. Wamaze kubyumva ko tayari kakanye ko gususuruka umusore wanyu Ernest Mbampari. Harabadukurikira kuri Facebook ni ukwandika VOA radio yacu, cyangwa se ukajya kuri Y3 akadomo radio yacu VOA akadomo com. Ubu ndahasigaye.
She like it, how I like him. Slim thin, big bomba.
Bamwita Magnum. Ni udutangira ikiganiro cyacu. Njyewe nicaye, njyewe wundi kwanza mba niciye mu myanya y'icyubahiro muri salo, ariko mu gikoni hari undi muntu.
Yeah.
Bite boss.
Salama wowe.
Ari abantu bajyaga bavuga ngo ariko ngo kimuhora uvuga ngo urimo kuzamura umuziki ngo atavuga ngo bimeze bite kimu. Weekend urayibona gute?
Weekend ni sawa ni odere.
My baby. Okay. Niba ado no weekend ari wo deri banza kwanza wahe kuri mix gato bumbe ngewe nchechits. Kimu niwe boss.
I be good boy. We solve past questions.
Avavuga ngo my baby, hey, ariko ni my baby. Bamwita Magnum. Ni ndirimbo navuga ko imeze neza cyane muri iyi minsi. Reka tuzamuke gato na Bruce Melody, aka karirimbo reka ngatura abantu baryohewe na weekend. Weekend ya mbere yuko aryo ubwo
skari mu weekend ya kazo ni ya mbere ni ya kabiri
harije bibi
akongera ngo iyi ni ya mbere one.
Okay, sindo mami sindi no musinzi narayenwe yebita sanswe nungo kinchuti. Nasiza basinze kwangweye twasinze kose bibazo bituhuje. Hey, ama fakture arayanje naguze cyane nasengereye amafaranga niyashiraga najyaga kucuma nkabika.
Baherereye mu bice bitandukanye byo mu Rwanda no mu
mwese mukomeze muryoherwe. Nizere yuko ukwezi kwa cyenda kurimo kurabafata neza cyane, ariko mujye mwibuka ko iminsi yagiye ari abantu ngo bagitekereza batari kubarata ugasanga umuntu aravuga ngo ariko ngo hari gahunda nzakora. Ehe mosherami, amezi yagiye, dusigaranye amezi atatu, so barakubwira ngo cunga sana.
Kandi nzikora imiryinshi umugabo. Chibi chabon, hiba mwari. meza kusama fakire ayanje naguze cyane no singere mama faranga miyashiraga najaga kucuma kwaweye twasinze kusibi bazoni tubihuje
Jina kaunda zizwi rya America umusore wanyu Ernesto ni umukomeje kumva of course uyu munsi nago ndi kuvuga nje nyine
yeah
kimu arahabaye reka kwanza nisuriza abantu barimo kutwereka ko badukurikiye kuri Facebook harimo ufiti ne Marceline akaza Egide Ndereyimana kutoka Buja cyangwa se I Burundi hari Edgar Muyoboke hari Passy Bless oh my god ariko bamaze kuba benshi abantu badukurikira batajya bakura hagashinge kawa abantu ndabakunda ba na bya hatari eh sigende umufana wanyu bya hatari oh my god Liri kanyabwero niba ndisomye neza hari Diana Aki hari Gael Kaze Hervé Ntwari oh my god shaba bose bose barimo barakomeza kutwereka urukundo Kakarini mbaka jie kukuri chera hoki majia kutuzamurira na habgunza kariko aliko turakaba tuye by the way turakaba tuye uhundi ingaruke nzambaba zichibazo hanga mpiti chibazo njene yigite chirizo chani na njime mungiri na makwanzi Marina kukuzi shano mbeku sazi zunga na wabande na chajama Marina tabarundi mwana afite foto yawe kugitanda kandi yakubonye la gutinya wajiranga bonye shaitwani Marina mwana aragukonda wa utabunda kwari shai Marina wa masuta mugira hai kuko Kimu, what you say? Bamwita Marina, ndumukaguri bakuzamuka mu Rwanda.
Marina ndumukaguri.
Ariko buri yitwaga Marina kabera yindi ngo ni Marina.
Hari n'ukuntu nyine kwa kundi natwe tugeze mu mahanga, amazina hari ukuntu natwe nkiyo bakwita kimenye ugere
kwa ngo ni
kimenye, okmen. So na Marina buri ni kwa kundi.
Ariko njewe nayo kuze njewe banyi Ernesto nagurigeze bihindura.
Oya nawe atwesha.
Shy Marina why Masuta mukira hai kuko yarara hikata zakunda natabona Marina bamuja lina nina bashira ona utera aratema ngo ikonera Marina ababere bamba aratema ngo ikonera Marina
Mungita Marina ni utugeze kuri kano kanya ariko turacyari nyine mu kigando cyacu ndacyarimo kugufasha gususuruka ni Ernesto ndetse na Kimu turimo turagufata neza radio ni imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana mu rw'imisozi igihumbi ndetse na handi hose radio izwi rya America aka kariri okay twageze mu batwageze gati Bujumbura naho
ngiye na manda kubona kandi nawo kambona ukamunyiweza ngiye gusuma Chushaka kunuma Kani niwe wenyene Wamuna muta mugitono Wisanga ushaka ko Tufata nyuru gendo Dete mumaso yawe Agusoma nguru kundo Dete mumaso yawe Agusoma nguru kundo
akaririmba kitwa ndabibona
kanisaho cyane aho gusa ni akakanga kanakahe
wanakunze n'umwana uri kuzamuka mu gihugu cy'Burundi
ari bujumbura
ngenda shaka kuzaba manager w'abahanzi kazi
uyu gomba no kubikora nago akwita akazi ubusa abana bafite ijwi
mu Rwanda no mu Burundi you know amaze kugera muri mudu y'ikiganiro neza ndetse na ma Facebook page yanyu mwamaze kuyafungura niba mwamaze kugera no kuri Facebook y'ijwi rya America ndetse no kuri Facebook yanjye bwite ugeziwe Ernesto mujyeho mureba akabazo nababajije ndimo kubabaza ngo SK namwe mumbwire tuganire iyo ugiye gukunda umuhungu okay abo nabakobwa iyo umuhungu ari kugutereta ugiye kumwemerera ni utuhe tuntu dutatu ugenderaho kugira ngo umwemerere abahungu iyo ugiye gutereta umukobwa ni ibihe bintu bitatu ugenderaho mumbwire ibitekerezo byanjye ndabikeneye ariko reka mbere kuri Kim
nizwa hamwe icyo kibazo ntabwo twemerewe kugisubiza kuri radio wangu
Manyamakuru okay ariko mwego mutagire mu bibitekerezo mugiye mu mushire wo commentaire mumbwire iyo ugiye gukunda umukobwa ni buri umuhungu cyangwa se ugiye kumutireta ni ibihe bintu bitatu bya mbere urebaho urumva none iyo umukobwa ugiye kwemerera umuhungu ni ibihe bitatu genderaho
byangombwa bitatu bya mbere
harabari utubwire ngo umutima se mwe muri abo mutima
oya umutima se nubundi ninjoro yigiye kuryama ntago urya
hey Kimo ako karimbo kagiye gukurikiraho buhagaritse kwanza iyi ndirimbo ni y'umuhanzi kazi afite inkomoko mu Rwanda no mu Burundi no mu Bugande mumbabarire afite inkomoko mu Rwanda no mu Bugande bamwita Lilian Mbabazi numwe mu bahanzi kazi navuga bakoze amateka cyangwa se inspiring abana bari kuzamuka mu Rwanda no mu Burundi yagarutse rero no mu mudiho wa Kinyarwanda baramuzi cyane mu Rwanda no mu Burundi
ariko se n'asigaye ba mu Rwanda
yasigaye yituriye i Kigali n'abana be ngo yaravuze ati reka mbe mvuye mu Bugande gatoya
Uganda yabonye ko rizanda
umva gato kuna karirimbo yise ndabivuze kameze wow
Abotubana Niba benzi ho
my god nanje niba kuba kunda bihindutse cyaha wallahi noneho urumva bazanzirike
nanje cyo bita emotion
Mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kubadukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi ijana na kane n'ibice bitatu kubari mu Rwanda ibitekerezo byaje abenshi rero batangiye kumbwira ibyo bagenderaho ngo iyo bari mu rukundo cyangwa se bakunze umukobwa bakunze abakobwa ariko abo ndi kubona benshi Christian ngo nde ngo ngiye ngo ndeba ngo umukobwa useka neza amaso meza na taye nziza eme ngo mu kanwa heza
ngo uko bijyanye kuri
aha mise mbona umukobwa Gisele ngo akunda umuhungu ngo ukora sport no kuvuga ngo n'umuhungu ufite agatuza
je narateringiye guturika tuzerekeze iwanyu turagiye inyambo nabihogo imiryango izasabana tuhamirize bitinde birangire dutambukanye mu marembo kwabaye umwe mugore wanjye Sherry Wange, Mammy Cassie, my lady, she won't do Change. My soul in your now, baby, baby. Nuko nguko dukomeza nuko nuko
twavuye kwa Lilian Mbabazi watubwiraga ngo ndabivuze tutazamuka kwa Casanova cyangwa se Kasamanzi arakubwira ngo uri umwami kaza ati mu mutima ni wowe gusa ibitekerezo byo biracyakomeje kuza mukomeze mumbwire mwebwe iyo mugiye gutereta cyangwa se abakobwa bagiye kwemerera abahungu ni ibihe bintu bitatu mugenderaho byahatara
ariko se ubundi no wowe tutagiye kure ubundi wowe ikintu cy'ambere ureba cyangwa se ikintu cyane kimwe muri bitatu
ngiye hari ukuntu ushobora kuza hano uri umukobwa ukansekera urumva ukansekera nabo n'ukuntu amasara asekeka ingahita mvuga nti aho ngaho
turemeye
aho komeza kuganira bakomeza kugenda bama ibitekerezo annunciata ngo ngiye ngo nkunda umuhungu ubaha imana ngo kandi uzi kuganira aho ngo ndumva najyamo tu kuko nanjye ibyo ngibyo ndabikora uwo bita Diane ngo ngiyewe ngo nkunda umuhungu wiyubaha ngo utambarira ipantaro hasi y'ikibuno
ibyo biracyabaho
Wow! Ibitekerezo byanyu birimo biradushimisha mukomeze mwohereze kuri Facebook page ni VOA Radio yacu niyo website niyo Facebook page ijwi rya Amerika cyangwa se Ernest ugeziwe uhatwandikire hose ubundi dukomeze twirwanirira ariko twongere twerekeze mu Burundi gato atubwire ngo paradise ngo paradise you know tujye muri paradise
mapenzi Chamenifika Mupenzi, mupenzi Langu penzi kwa koli mebamba So let them say what they say At the end of the day we know my paradise Let them say what they say You and I gonna build a story, my girl In your love is my territory My girl You and I gonna build a story Heavenly look when I look in your eyes Beautiful look, it's so good, it's so fine. I say, be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder. Don't start till the game over. You're mine, baby.
show you international love. I said, baby, hold on, let me show you my side of love. I say, yeah, mapenzi, mapenzi, jamenifika, mupenzi, mupenzi, langu penzi kwa koli mebamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build.
Bacera nakubwiye ko nzajya ngenda nkuvumburira impano impano abahanzi bafite impano uyu munsi nakuzene n'uyu ngwi bita Madiba the classic
mwana ngire mbumbamire mwumvise
Madiba mu Burundi bafite impano ameze neza cyane akubwira ngo paradise karimo mugashake nako kuri YouTube mu karere ndetse nakakandika wa mukobwa na wahereye ho mbabwira cyangwa se kandi twakinye mbere ku muhanzi kazi nawe mu Burundi kazi
ako nanone rero nabonye ukuntu abantu b'abana b'abakobwa batoya batajya batubwira ukuntu neza bimeze
bazamura impano
zabo
ari ukuntu tumubaryamira ariko nanone dukeneye kuzajya tuganira namwe bahanzi mujye mutwandikira cyane cyane wenda kuba ari kwinyumva ari abahanzi mu gihugu cy'u Burundi nyaboneka mugerageza uburyo mutwegera mutwandikire yaba ku ma social network Facebook Twitter Instagram kugira ngo namo no kuri email kugira ngo tubashe kubona ibihangano byanyu ku buryo bworoshye
hose turiho kandi nyine bajye bamenya ko twese turi hano
Yes, turi hano kubera bo kuko mudahari ntago twahaba
si kazi kibuga nta mugati.
My girl, you and I gonna build the story. Chamtima chamoyo we. Something much a moyo, si seme si peni kipenda cho moyo dawa. To me you are fine, to me you are cool, to me you are smart. Queen of my heart, best flavor that I got. With your love you give me murder. Don't start to the game over. Your mind baby come over. I say. With your love you give me murder. Don't start.
Turimo turagenda mu kanya dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko naye nakubajije ngo ese wowe iyo uri umuhungu ukajya gukunda umukobwa cyangwa se kwakunda uvuga ngo ngiye gutirita ngo uri umukobwa rana ngo ngiye gutangira ngo mwigishe nibe ibintu bitatugenderaho nabipostinze kuri Facebook nshaka igitekerezo cyawe nawe uri umukobwa iyo ugiye kwemerera umuhungu wa muhungu ngo agukunde cyangwa mukunde
nereka no no kwitonda kuko ndabona izi comment nyinshi kuri Facebook yawe bose bije
Whatever go high.
Your mind, baby, come over. I say, with your love, you.
Muraza kutubabarira iminota yo iratugendana nabwo turi bubashe wenda kuzisoma zose ariko mukanya gatoya ngira ngo kano kari mbone nako kanyuma ndaza kugaruka ndebe izindi message zanyuma cyangwa se izindi comment zanyuma ubundi hasigaye kuri wowe ushaka kwikureba ngo bimeze gute uze kujya kuri Facebook ufyande like ubundi nakurikira wona aho duhi byawo kubitekereza
I'm looking for a pasta room. Pretty little body dancing like
Haundi no bita French monana ari kumwe no bita Swelly bakubwira ngo unforgettable itugejeje irimo cyangwa se iratuganisha ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabona buri minota itatu gusa tugasoza ariko nkwifurize gukomeza kukubwa neza Anje ngo kunda umuhungu nguvuga nka Ernesto okay ni atari cyazo cy'Ernesto nuko ari padiri rero buriya ariko nago hakimu kiyo muri
wajya hari ukuntu buriya anje aba yabibonye ariko ni wa wundi bavuze ukunda abantu baterura ibyuma
oya 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 ubwo ngo ni Gisele Gisele ni bavuze ngo akunda baterura ibyuma hari Gabriel wavuze ngo icyapfa nuko amubona ngo akamukunda ngo akamwiyumvamo ngo kindi Serge na wingu umukobwa ngo apfa kuba ari inzobe ngo arankurura wow okay aho ni sawa cyane Stella ngo umuhungu w'igikara muremure ufite akaboko na gatuzi
okay
aha ndabona ibintu byakomeye kimwe ngemvuyemo
kuko aho yaravuze ngo gatuza niho nsigari
gatuza na kaboko
nsigara
Reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza nimwibagirwa gukomeza cyangwa se gushikurikira gashije kanye kuri Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo mukomeze gukurikira n'izindi gahunda ziryoshye tuba twabateguriye njyewe nari Ernesto ndetse imbere yanjye hari
Kim nanjye banyita Kim kandi nimutanyumva ubutaha muzamenye ko boss yanyirukanye twabikoze kubera Ernest
boss atabyumva
nimuzabije
okay tuzasubira weekend time kumeze mukubwe neza
weekend time
Next 24 hours, she left her man at home. She don't love him no more. I want your mind and your body. Don't mind nobody, so you'll never hurt nobody. Baby, go work your body. Work your body.
And you are unforgettable.
Need to get you alone. Now you want shoes. Just pop bubbly in the pool.
Your mind.